Yaliyo kama kao kama dawa, utamagawa. Ya ligi ngumu, ligi ngumu nitaji bunifu kumudu. Mawazo huru nikichana na kona kama mdudu. Maisha yangu Mungu wangu, najua unanitaji kujumuika na kila rika. Nasubiri mhubiri kukubibia, kwa kuwa hujanielewa na kuona ngekewa. Kichwa buda akili kubwa, kuna muda na kupa. Na kukata super dupa na sambaza huduma. Pima uzani bima na kaza buti, na maanisha nipe saluti. Futa mawazo sio kuwa kiutu zima, sababisha gumzo kote kwa dunia. Na fukuzia muda usiniache, bali likotoka na yosaka sio machache. Ili nisieze kukache, niwe kama wale wengine ambao wanahitaji kupata hata kama chache.
Muziki tunamaintain, tuko top 10, haters wana complain. Muziki tunamaintain, tuko top 10, haters wana complain. Muziki tunamaintain, tuko top 10, haters wana complain. Muziki tunamaintain,
Tick-tock, chicken check. Now a custom's effect. Now a soa talk a set of a wrecky. Skinsa yule fala ame fab lecky. Ete adai kirene fecky. Tumie ma OG waka mcheki. Wam suke suke, wam seti freshi. Akileta rap shop, fuck us is lecky. Watcha iwe kesi. Man in the things, ita toka kwa wepesi. Yeah, unapenda sana peace in your life. Mina ease, sometime niko na stress. Kuna vitu mana wish. Siko na cash na tumbo la taka dish. Neza kaa kila place,
you know.
Yo na haso kona sweet. One day nitakuwa fiti. Sezi acha, siyo gope ata polisi. Netoka home night, siyo gope ata jambazi. Cause
you know that man makes money.
Yo, Kenya sometime ni vile unavo issue. Neza issue kona peace. Mwisho uka wana this when the jobless. Afani kazi kwa office, imebaki stress.
You know that man makes money.
Yo, government corruption, sahi ni imagination. IDPs, MS in the definition. I wanna the solution that caught me generation.
You know that man makes money.
Muziki tunamaintain, super top 10, haters wanna complain. Muziki tunamaintain, super top 10, haters wanna complain. Muziki tunamaintain, super top 10, haters wanna complain. Muziki tunamaintain,
hii ni pesa kwanza. Shout out kwa baba Malcolm kabla sijaanza. Ah, rapness ya kilingiani, asikwambie karibu tena tamaduni. Rap unju mbinduke, yos ni chacha kinuke. Ipoko sino koko, acha mbali fike. Nagia kwa mtoko, huu ni wajibike. Haschanya, sina mshiko. Zio glass, sio meleta dust. Ebu ni cheki kwa rank, chana ni bora. Ishiti ya fora, yos ni chacha ubora. Chap chap na rani, chap chap kwa rap bank. Mina winda shamba, ah. Javulani kwa goalkeeper, unatusha ni fetch kwa internet. Ume rusty, acha Bryant, memory na booty. Anajua Hamza Banks, haskani gani za kunipata hasa. Kupasa na pwamsha bongo, si urongo. Acha usongo, tembeza mchongo. Isia zingine zinafana, zina chemsha bongo. Miniko, na feel kubite, vila mwiko. Tela bite, na itana mwiko. Hili ndo jiko kama hudu. Soma msuri kujinadi na winda zini na zigi unajua. We gotta shoot. Double D, 10 down. Bilwa hudi, bitch wa kuu. Majini kwa kaskazini. Like it out you, terabytes. Joka Zunda. You know we can't make money.